mwaka kwa bakiriza Watandika nine suvi yesikiriza Ngawe sabaka tonda kome wechizikiza Enafune mirembe Januari yansalanze nakazimbi safuna Meni ingira februari nenzikiriza Umwezi gwali kwa machi boda za galwani Uvulwe mirembe Kwe kucho mwaka ni musibula Umwaka kwa corona na bayaye batibwa Emirembe tujirinze chotu subiza Tata chotu subiza Mukama kumikisa chokweka Sigamu kubibala chokweka Tuwale yo iwavira feza Mukama wibali oh. Mukama kumikisa chosiga Sigamu kubibala chokweka Tuwale yo iwavira feza Mukama wibali Subira omulembo kwe mirembe Emirembe ne mirembe Subira emirembe ne mirembe Mukama webale Subira emirembe ne mirembe Omulembo kwe mirembe Ochusa emirembe ne mirembe Mukama webale Mukwano nenesi Jitunuli roji wovude Era nebyo byogizemu bikutwali dobude Nakulabye omulembe kwa masike zirumya matoka mala Weraba n'ababbi baze kweka motubala Mwana muwala kuyita kabigula tumutegede Mwabaka liso liso mwatugamba mumanyo bibala Experience mulino kamala Corona yatusala kera masike yo yambala
Abe yambala
Abawandisi benyimba zatandise okufuluma Anti abayimbi bakoma lulyo zigula N'amabasa twakoma lulyo galaba N'amasasi mukyemba bagataddemu kamala Abavubuka ekyo mulino kibala Ne gavumenti mukomyo gikuma Eyo ye Uganda, eyo ye Uganda, eyo ye Uganda Uganda, 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 Subira omulembo kwe mirembe, emirembe ne mirembe, Subira emirembe ne mirembe, Mukama webale, Subira emirembe ne mirembe, omulembo kwe mirembe, ochusa emirembe ne mirembe, Mukama webale. Maziga getuka bateka tumala tugumia Nekwanga tegali maladi kuzaye Mirembe jetu sabye katutunulo chidaba Nguendi kuma onze rendi ranga rendi nobi mala Ebi akatumba muli nobi manya Sentensi zomu wango ziri nofuruma Aese omani rafiki Neli ya kisonde piti Mukama kukume bambi
Bless we Jah Bless we